Setshwantsho sa bobedi. Naemane mo malapong. Batlhanka ba ga Naemane ba mo kopa gore a buise pelo mo go kgotsweng le mo go ikgantseng ga gagwe. Ba mo kgona gore a ikobele taelo e e motlhofo ya ga Elisha. Jalo Naemane a fologela kwa molapong wa Jorodane mme a tlhapa ga supa. Lebelela setshwantsho. Naemane o itumetse thata. Lepero la gagwe le fodile gotlhelele. Elisha o ne a sa boife motho ope, gonne o ne a tshepa mo Modimong o mogolo. O ne a itse gore Modimo wa gagwe o ka dira sengwe le sengwe. Gape o ne a itse gore mongwe le mongwe o tshwanelwa ke go ikobela lefoko la Modimo e bong Baebele. Re tshwanetse gape ra kopa Modimo go re thusa go dira se se molemo le go mo ikanya ka dinako tsotlhe.